Yo. Wanasema that I fake it. The life yangu let me make it. Yo. Pandikizi empire. Sikila mse napamika life yangu na vosongo. Nachunguza sosia wetho ni kisota wa kubonga. Tu perfect smile na joko hati yangu ni chocha. Human tuni wale wale lewa nduwe puke tocha. Inani head fresh. Pinion yako siezi katas. Long as mina songa mbele kwa skiza sio ni tafaa. Bounce leni music shanipa music kataji. Nya wajui mini mwila kwa ta exes in kafaa. So na drop it kwa prurong do sign a BD. Real chatters follow working goji drop ndo inazidi. Nipende kachuki ongeza BD wana feel. Go, I do mind, so myself I'm keeping peace. Uncomparable, relate sangu ili nyote mnajua. Real deal provide here, miss and nyote inatoko piti pandikizi. Na red na bottom to do, na kama kesi jiwe kesi jo red in the shade atua. Napende life yangu, sitaki ni die young. Kani party, good party na buy one. Kama friends ni hater na die none. Life imenipa bullets na mimi na buy gun. Napende life yangu, sitaki ni die young. Kani party, good party na buy one. Kama friends ni hater na die none. Yeah. If menipa bullets to even a buy gun. Nakani flow jom na die kibazenga na itupa proper. Invest in your music so go pinta kuje sota. Unauliza kali kwa hapa kama uvedi mesha toka. Ladha tamu delivery lazima iwa kuje yeah. Proper. Baki hapu uki foga tu bebe city we ni hopo. Tanipata every hustle kai mishika mini hoka yeah. Za kifala ni devector kama uvedi nisha kuchoka. Mini mgeni keje shako ni uvedi ni meshi chota. All time cross yo ni haja kuseti mbota. Life in a many tricks aja bidi ni seti poker. There's time for everything ni kio serious na hate joke. Nuki backstab ni juwe chabidi umeteki shoka. Najo kwa shida nilishe toka. Kudos kwa njego singizi kosa. Hadika cheki life yangu inachosha. God ya meni uplift next time na ride na joke. Napenda life yangu sitaki ni die young. Kani party kuparty na buy one. Kama friends ni hater na die none. Life imenipa bullets na mimi na buy gun. Napenda life yangu sitaki ni die young. Kani party kuparty na buy one. Kama friends ni hater na die none. Life imenipa bullets na mimi na buy gun. Sometimes I feel good, expect bad in return. Days I'm in mood, but still I feel I'm retard. No na light mwisho tane sign a beat in recharge. Devil track we take over back on God I'm referred. Na ghost a location na site na retake. Na jiteke memo nyewe junsha learn from mistake. Still azimishi love but na anjo yeah. Respect everybody for himself but for us yo. Nisha penya ndani ya shida cause I lean on me. Life in a many harsh faces up a deals only. At times niko down do na feel lonely. At times niko fresh do devil drinks on me. Hini life bro liwe liwanu li sign. Siyati juwa se wanabonga ni resign. Nipe space, nipe time, life yangu ni design. Mefei leo hiyo haiwezi ni define. Napenda life yangu sitaki ni die young. Kani party kuparty na buy one. Kama friends ni hater na die none. Life imenipa bullets na mimi na buy gun. Napenda life yangu sitaki ni die young. Kani party kuparty na buy one. Kama friends ni hater na die none. Life imenipa bullets na mimi na buy gun. Yeah. Trust your instincts. Kuna kitu kwa life na kuanga easy. Just make yourself busy, yo. Yeah, factor.